abalwanyisi b'eddembe ly'abaana baagala bitundu 10 ku buli 10 ku mbalirira ey'eggwanga zigende mu nsonga z'abaana n'okukola ku nsonga ezeekuusa ku kutyobolebwa kw'eddembe ly'abaana. Ssentebe w'omukago gw'ababaka wa Paalamenti okufaayo ku nsonga z'abaana era omubaka omukyala wa disitulikiti y'ekyegeegwa Flavia Kabahenda ategeezezza nti endagaano y'ensi yonna ekwata ku ddembe ly'abaana Uganda nayo gye yassaako omukono eraga nti ebitundu 10 ku buli 10 ku mbalirira y'eggwanga zigwanidde kukola ku nsonga z'abaana. Kabahenda ategeezezza nti kyetaagisa okuteeka ensimbi mu kitongole kya poliisi ekifaayo ku nsonga z'abaana n'amaka okakasa ng'eddembe ly'abaana teritoboolebwa. Abyogeredde mu lukuŋŋaana lw'omulundi ogwokubiri olw'ebitongole binnakyewa ebifaayo ku nsonga ez'abaana.
Tuwaddeyo obudde really okulaba ng'abaana bali mu mateeka kati kye tulina okukola kwe kulaba nga tufuna budget ennungi financing staffing ya bapoliisi bano abalabirira abaana n'ebyamaka staffing ya community based services department ya district local government okulaba nga basiddiyo balina entambula nga basobola okubaako ne ssente z'amafuta ezibatambuza okutuuka ku bifo ebyo abaana bwe batyobolerwa abamu abayamaze n'okumukwata naye olw'okuba CBS department teyinaawo ssente z'amangu ago bagenda okutuukayo ng'ate ne evidence yamaze edda okukola ki okubuzibwawo nga tebalina kyakikolera obanga n'abano ababadde mu nsonga zino nga bamaze okuteesa ate omwana ye bamulese mabega.